aan ku bilownay 3 sannadood ka hor oo ku dhowaada waddan kasta oo ka mid a dalalka qaaradda Afrika ku yaalla ayaa ogolaaday inay qayb ka noqdaan heshiiska dhinaca ganacsiga xorta ah, kaasoo lagu talagalay in lagu yareeyo tacriifada la dul saaro badeecadaha, sarena loogu qaado dhaqaalaha. Laakiin heshiiskaasi weli si buuxda uma aanu dhaqangelin sababo la xidhiira xayiraadaha ka dhashay xanuunka COVID-19. Wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
Baanka Adduunka ayaa sheegay in heshiiskii ganacsiga xorta ah ee Afrika uu yahay kan ugu weyn noociisa ee dunida, waxaana uu leeyahay ahmiyad ah inuu 30 milyuun oo qof ka saaro saboolnimada. Heshiiska waxa uu hoos u dhigayaa lacagaha taarifada ee la saaro badeecadaha isaga kala goosha dalalka Afrika. Bankiga Adduunka waxa uu intaasi ku daray in heshiiskan uu ku kordhin karo dhaqaalaha soo gala qaaradda Afrika 450 bilyan oo dollarka Maraykanka ah marka la gaaro sanadka 2030. Laakiin yididiilada wanaagsan waxaa laga yaabaa inaysan dhaboobin, maadaama dhaqaalaha dalal badan oo Afrika ku yaalla uu u xayiran yahay xanuunka COVID-19 oo suuqyaduna aanay si buuxda u furmin. Kennedy Odede waa aasaasaha hay-adda Shining Hope for Communities oo marka lasoo gaabiya la yiraahdo SHOFCO, oo ah hay-ad ka shaqeysa deegaanada dadka saboolka ahi ay degan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uu leeyahay waa in la wajahaa wax ka qabashada helista fursado shaqo.
Dadku dhibaato badan ayay marayaan. Qaarkood ayaa aad uga baqaya inay gaajo u geeriyoodaan, iyagoo ka cabsanaya xanuunka korona oo caqabad ku noqday dhaqaalahoodii iyo noloshooda. Sidee markaa u xalinaynaa? Taasi waa sababta tallaalku keliya aanu xal u ahayn. Waxaa loo baahan yahay sidoo oo kale in lala dagaalamo waxyeellada uu geysanayo dhaqaalaha oo la sameeyo shaqo abuur badan. Marka hadda haddii aad fiiriso dhallinta Afrika, waa ay baqayaan. Haddaanay aaminin waxa aan sheegayno, way noo dhammaatay.
Isagoo la ka hadlayay seminaar dhowaan la qabtay, ayuu agaasimaha hay-adda la socodka iyo kontroolka cudurrada ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Africa CDC, John Nkengasone, waxa uu sheegay in haddii Afrika ay si wanaagsan ugu diyaar garoobi lahayd ka hortegista xanuunkan, uu suuqa xorta ah ee ay ku heshiisay uu bulaali lahaa.
This really for us in the public health reign to continue to make sure that we place a public health agenda at the center of political dialogues at the center of
everything. Dabtii waa hawl innaga inoo taala in qorshayaasha caafimaadka aan horgeyno, meelaha siyaasadda lagaga hadlayo iyo shirarka dhaqaalaha lagaga hadlayo. Fiiri waxyeelada uu xanuunkan u geystay yididiilada qaaradda ee dhinaca suuqa ganacsi oo xor ah oo ay yeelato. Waxaan ku doodi karaa haddii xanuunkan safmarka ah aanu iman lahayn, in rajada ay qaaraddu ka qabtay horumar ganacsi iyo dhaqaale ay maanta meel wanaagsan taagnaan lahayd.
Ku dhawaad 18 bilood ayuu xanuunka COVID-19 dunida dhibaato ku hayaa. Afrika marka aad eegto, keliya 2.5% dadkeeda oo gaaraya 1.3 bilyan oo qof ayaa tallaalka qaatay. Hay-adda CDC ee Afrika waxay doonaysaa inay tallaasho 60% dadka Afrika marka la gaaro dhammaadka sannadka 2020. Africa CDC waxay sheegtay in qaaraddu ay heshay 123.5 milyan oo tallaal ilaa iyo bartamihii bishan Agoost. Tallaaladaas oo loo soo marsiiyey heshiis labageesooda oo ay la gashay hay-adda COVAX oo ah hay-ad caalami ah oo isku hawshay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dalalka saboolka ah iyo kuwa soo koraya. Sidoo kale dalalka Afrika waxay wadaagi doonaan 400 milyuun oo qiyaas tallaalka Johnson Johnson ah oo hadda laga soo saaro Koonfur Afrika. Nkengasone waxa uu leeyahay sidaasoo ay tahay Afrika weli ma helin tallaal ku filan.
When COVID just started, it was very difficult for anyone in Africa to know somebody who has died of COVID. But now it's a common thing that we know, and that is really pushing.
Markii uu COVID bilaabmay, waxa aad ugu adkayd qof walba ku nool qaaradda inuu maqlo qof uu yaqaan oo u dhintay COVID-19. Laakiin hadda waa wax caadi ah, waana mid dad badan ku riixaysa inay tallaalka qaataan. Qiyaasa ka mid a tallaalkii ugu horreeyey aan qaaradda geynay way hallaabeen, waayo dadka ayaa waxaa lagu dhex faafiyey xog qaldan oo tallaalka ku saabsan. Laakiin hadda caqabadda aan waajahayna way ka duwan tahay tii bilowgii. Dadkii oo diyaar ah oo doonaya inay istallaalaan ayaa safafka soo gelaya, mana hayno tallaal ku filan.
Dhaqaalaha Afrika waxaa weli la filayaa inuu kordho 3.4% sannadkan, laakiin waxaa weli taagan saameynta uu xanuunkan COVID ku yeeshay nolosha iyo dakhliga dhaqaalaha malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika.
warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.